Lukka suura sappo e jowee didi. Aaya cappande didi. Yaaki cappande tati e jowee didi. Garo laamu Alla. Woɓɓe farisanko'en ƴami Yeesu mbi'i, nde laamu Alla waroyta? O wiiɓe, ɗum yi'ata laamu Alla e gite. Wala bi'o, raa laamu Alla ɗo, ko raa laamu Alla tonnihi, gam laamu Alla e nder moɗon. Sey o wi'i tokkuɓe mo, balɗe e ngara, ko kaaɓoton yi'uki nyalde o oyre nder nyalɗe bi neɗɗo, ammaa on ngi'ata. E tcharen ngel, yimɓe mbi'ay on, rammoɗaa e, ko bo rammoɗo o. To on tokkuɓe, no maƴƴere maƴƴirta yi'e ko toye, non gartol ɓii neɗɗo wa'ata. Ammaa arande, doole o yara torra kalluka, yimɓe jaamanu ɗum nganya mo. Ko waɗuno nder jaamanu Annabi Nuhu, non waɗete nder balɗe ko ɓii neɗɗo wartoya. Yimɓe e nyaama, e njara, e te'a, e te'e, haa tcharel ko Annabi Nuhu natti komiwal mangal, ndiyam wari halkiɓe ɓe fuu. Non maano ɗum waɗuno nder jaamanu Luutu. Yimɓe e nyaama, e njara, e cooda, e coora, e ndema, e maha. Ammaa nyalnde nde Luutu wurtii gariiri Sodom, ɗum yoofi hiite, e kaaƴe nyaamooje hiite daga dow, nge halkiɓe ɓe fuu. Non waɗete nder nyalnde nde ɓii neɗɗo wangata. E nyalnde nden, gonɗo dow suudu fuu, to jippoyo gam hoccuki njawdi maako nder suudu. Gonɗo to ngesa bo, to so'o wuro, ciptore debbo Luutu, ko moye ɗaɓɓutuɗo hisna yonki muɗum, dullayki. Ammaa ko moye dulli yonki muɗum gam am, hisnayki. Emi wi'a on, e jemmaare nden, yimɓe ɗiɗo pukkoto to dow leeso go'o, ɗum hocca go'oto, ɗum ala go'oto. Rewɓe ɗiɗo e namiɗa, ɗum hocca go'oto, ɗum ala go'oto. Yimɓe ɗiɗo e kuwa nder ngesa, ɗum hocca go'oto, ɗum ala go'oto. Tokkuɓe mo mbi'imo, Moodibbo, toye fii ɗum waɗata? O wiiɓe, to baatuɗum woni, ɗon jigaaje kawritata. Yaa Alla joomiraawo taguɗo dow e ley, joomu mangu e teddungal, joomu andal e bawɗe, emin toroma nder yurmeende maaɗa e moƴƴere maaɗa, hokkumin faamu aayaaje maaɗa ɗe min janngi ɗo. Ɗon maa emin toroma, ɗawtan min iimaanu nder ɓerɗe amin. Aamin. Bandiraaɓe am, nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo, Annabi Iisaa alayhi salam e meta dow wartoyki duuniyaaru maako ɗiɗabum, nyalnde kiita ko nyalnde darngal. Ammaa arande, en nani no o holli feerotirol, hakkunde aljanna ko laamu Alla, e laamu iri ɗum duuniyaaru. Bo non no nanɗen nder aaya cappanɗe ɗiɗi, yaaki cappanɗe ɗiɗi e go'o wi'i, woɓɓe farisanko'en ƴami Yeesu mbi'i, nde laamu Alla waroyta? O wiiɓe, ɗum yi'ata laamu Alla e gite. Wala bi'o, raa laamu Alla ɗo, ko raa laamu Alla tonnihi, gam laamu Alla e nder moɗon. Ɗo en nani, woɓɓe farisanko'en ƴami Annabi Iisaa alayhi salam, wiiki nde laamu Alla waroyta? En nani Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisaa alayhi salam nooti wi'iɓe, ɗum yi'ata laamu Alla e gite. Gam non wala baawayɗo wi'a, raa laamu Alla ɗo, ko bo raa laamu Alla tonnihi. Farisanko'en e nyumo maɓɓe, laamu Alla ɗo, umbo laamu duuniyaaru, goodu ɗum jooɗorgal laamu e leydi, waato non no laamiiɓe gondi leyɗe maɓɓe to ɓe laamoto. Farisanko'en e yahudanko'en faamaa e wiiki, laamu Alla ɗum Annabi Iisaa alayhi salam waajinta, naa ɗum laamu iri ɗum duuniyaaru. Ammaa emo meta dow aljanna ko wuro Alla. Gam non aljanna ko wuro Alla, naa ɗum gam yahudanko'en tan, ammaa ɗum gam koo moye, jaɓuɗo ko gaɗuɗo iimaanu e ko Alla joomiraawo waɗani ɗum e laawol Annabi Iisaa alayhi salam, gam heɓa nattuki wuro Alla ko aljanna ko laamu Alla. Sey o ɗawti wiiki ɓe, laamu Alla e nder mooɗon, ma'ana annabi isa alaihi salam inder mabbe ko e chaka mabbe ko hakkunde mabbe gam non fu gadudo imanu e mako wiki kanko woni mo alla jomirawo liloyi gam hisnuki bi adama daga hakke kanko bo woni mo alla jomirawo wadi wartilawul jaraingol bi adama wuro alla ko aljanna ko lamu alla gam non do annabi isa e tabbitinana farisan ko en be hama e enen hande lamu alla ko hebuki nattuki aljanna e fudda der berde bi adama wato to neddo wadi imanu der bernde mudum do alla e annabi isa alaihi salam tisno mo uliloi den neddo ala alla jomirawo lamo bernde mudum der jonde mudum e ko wadata fu o wada ko alla yidi to lallai se ko wala o nattai wuro alla ko aljanna gam to neddo jabayi alla warta lamido bernde mudum to sadai wada ko alla yidi amma to neddo wadi imanu e alla jabi alla jomirawo lamo bernde mudum e wada ko alla jomirawo yidi to biddo aljanna ko lamu alla gam alla jomirawo e lamo bernde mako daga duniyaru gam non bandirawo am an hettinittodo sey ngada imanu e alla e annabi isa alaihi salam mo uliloi gam hisnuki ma daga hakke mada e kita alla gare ka nyalde darngal gam garta biddo lamu alla ko wuro alla ko aljanna aya chappande didi e didi yaki chappande didi e nayi wi sey o wi tokkube mo balde e ngara ko kaboton yuuki nyalde o oyre der nyalde bi neddo amma on giyata e tarengel yimbe bi ay on rammoda e ko bo rammodo ton tokkube no makkere ma irtayi e ko toyi non gartol bi neddo waata bandirabe am do yesu almasihu wato annabi isa alaihi salam e tabbitinana en nyalde wartoyki mako wato nyalde darngal ko nyalde kita dum yi'aimo ko toyi der duniyaru bo nonno makkere makirta dum yi'ande ko toyi non ma nyalde annabi isa alaihi salam wartoyta yimbe ngi'aimo ko toyi gam non annabi isa alaihi salam e waggina en do to en jabu tokken modibbe fewre gam hande e jamanu meden ma e wodi fotoji gilotodi e hanse wiki ay dum yi annabi isa e gariri kaja fudum dum fewre annabi isa alaihi salam e tabbitinana en do garol mako na e wiyere go dum yatamu amma dum yi ay mo ko to e der duniyaru bo nonno dum yirta makkere to ko to e gam non bandirabe am tokkube annabi isa alaihi salam to en jabu goddo hila en ko joyra en majjina en aya chappande didi e jowi annabi isa alaihi salam wi amma arande dole o yaratorra kalluka yimbe jamanu dum ganyamo ayare nde annabi isa alaihi salam e meta dow maide mudum wato yimbe jamanu mako ganyaimo be torra mo torra kalluka be mbara mo dow gafangal o maya gam hisnuki bi adama nden gada ummake daga maide o so'oto ton dow nden nyalde dangal ko nyandere uki duniyaru o wartoye gam kita gam non fu koliibe mo gadube imanu e maide mako dow gafangal gam hisnuki bi adama daga hakke e ummaki mako daga maide gada balde tati kambe ngartata bibbe aljanna amma be gada e imanu e mako dum hitoto be yaki wuro hite ko jahannama gam non sey kakkilen nanen wagginore nde annabi isa alaihi salam wagginta en der ayaje de pe en jabu goddo joyra en ko hila en e kitinol fewri ha selna en lawol alla ha wembina en der imanu meden gam non bandirabe am sey jogoden gonga alla der imanu e bernde go pe en jabu wongol e kitinol fewri selnaingol en daga lawol alla e imanu meden alla jomirawo hokka en noppinanoji e famu gam jogoden gonga alla der imanu e bernde go amin annabi isa alaihi salam nanditini wartoyki mudum ko reirde duniyaru Eko wadi e jamanu annabi Nuhu. Eko hebi Sodom e Gomora. E jamanu Lutu. Bunonno nanden o wii nder aya chappande didi e jewego. Yaki chappande tati wiki. Ko waduno nder jamanu annabi Nuhu. Non wadete nder balde ko bi neddo wartoya. Yimbe nyama. Injara. Etea. Etei. Haacharal ko annabi Nuhu natti ko miwal mangal. Ndiyam wari halkibe befu. Non mano dum waduno nder jamanu Lutu. Yimbe nyama. Injara. Echoda. Echora. Endema. Emaha. Amma nyalde nde Lutu uriti gariri Sodom. Dum yofi hite. Eka nyamoja hite daga dou. Nge halkibe befu. Non wadate nder nyalde de bineto wangata. E jamanu annabi Nuhu. Hakke dudi nder duniyaru. Yimbe jamanu annabi Nuhu. Ben jofi lawol Allah. Ben gany waduki ko Allah jomirawo yidi. Ben gadi ka waduki fi kalludum e karminidum. Sai annabi Nuhu tan woni neddo mo imanu kulo Allah. Annabi Nuhu e wajinana be. E tabbitinana be. To be tubayi. Allah jomirawo halkai be. Amma ben gany tubuki. Ben gada ko Allah jomirawo yidi. Ben gartiri mo kangado. Ben gadi ka waduki ko ben boyi mabbe. Ben gartiri ko wiyata mere. Ebe tokkilani sunoji berde mabbe kalludi. Ebe nyama ebe njara. Ebe nana beldum duniyaru mabbe. Haacharal ngel annabi Nuhu. E iyalu mudum. Natti komiwal ngal Allah jomirawo umurimo seha. Nden Allah jomirawo yofa indiyam tufana daga dou. Indiyam wadi ka buluki daga leidi. Halki fu yimbe jamanu annabi Nuhu. Sei yimbe joweta to tanhisi. Wato annabi Nuhu e debbo mudum. E bibbe mudum tatu. E rewbe mabbe. Kambe tankisi e dumton jamanu. Gamnun e nanido. Annabi Isa alayhi salam. Wibu nonno dum wadi e jamanu annabi Nuhu. Non hebata duniyaru nyalde gartol mako gamchita. Annabi Nuhu ye iyalu mudum hisi. Gam imanu mabbe do Allah jomirawo. Numa e jamanu Lutu. Yimbe gariri Sodom e Gomora. Bengadi ka waduki fi kalludum. E karmini dum Yesu Allah jomirawo. Yimbe gariri Sodom e Gomora. Nganyi tube daga hakke mu'in. Gam nun Allah jomirawo hitibe. Allah jomirawo umri Lutu. E iyalu mudum fu wurto gariri Sodom. Digadon Allah jomirawo yofay hite kibiritu daga dou. Halki yimbe gariri Sodom e Gomora fu. Sei yimbe tato tankisi. Wato Lutu e bibbe mudum rewbe dido tankisi. Bandirawo am. Twaidi nana ko wadi e jamanu annabi Nuhu. E ko hebi garije Sodom e Gomora. E jamanu Lutu. Sei njanga ander attaura. Deftere futdode. Sura jawego o yaki jawetati. E sura ol sappo e jawenai. Anana e habaru dum. E jamanu annabi Nuhu. Allah jomirawo halkiri duniyaru endiyam. Amma nyalde wartoyki annabi Isa alayhi salam gamkita. Ko nyalde darangal. Allah jomirawo halkirai duniyaru ndu ehite. Bunonno dum wadi e jamanu Lutu. Bandirabe amto endari ko yahate e duniyaru meden hande. Shia imanu ko waduno e jamanu annabi Nuhu. E Lutu. E dum wade e jamanu meden ma. Gam e jamanu annabi Nuhu. E jamanu Lutu. Yimbe kulata Allah. Yimbe ngada fi kalludum. E karminidum. Debbo e walde e debbo. Gorko ma e walde e gorko. Kaito. Fi karminidum. E nefnidum Yesu Allah jomirawo. Lalle engia shia imanu gadudum e jamanu Lutu. E dum wada e jamanu meden hande. Hama e wadi leide. Dodum hokkata lamu. Debbo te a debbo. Gorko ma te a gorko. Kaito. Kulol Allah wala. Iman wala ander berde yimbe. Se hallende inganyandi. Se shia gonga e shia adilaku. E yidde nanki beldum duniyaru tan. Annabi Isa alayhi salam wi. Bononno ko wadi e jamanu annabi Nuhu. E jamanu Lutu. Nomadum wadata e jamanu dum. Nyalde annabi Isa alayhi salam wartata. Yimbe anda andita. Se halkere. bunonno yimbe jaamanu annabi Nuhu nganyirta gonga Alla numma e jaamanu dum yimbe nganyirta gonga yimbe ngadi beldum duniyaru Yesu be ngejjiti ka nyalde dargal ko nyalde kita gam non bandiraabe am sey kaccilen nanen ko annabi Isa alayhi salam wi'ata en dir ayaje de kulen Alla tokken lawol Alla ngaden ko Alla jomirawo yidi der jonde meden kolooden annabi Isa alayhi salam mu Alla jomirawo wadi warti bo jirgiyal annabi Nuhu kisnaygal bi adama fu daga hakki e kita mako garay ka nyalde dangal gam non bandirawo aman hettini todo sey ngada imanu e Alla e annabi Isa alayhi salam mo liloyi gam hisnuki ma daga kita mako garay ka nyalde dangal amma ta wani bo yimbe jamanu annabi Nuhu e yimbe gariri Sodom e Gomora to lallai sako wala a halka der kita Alla der hita jahannama dum ha abada gam non emi do Alla jomirawo dautanaini imanu ngaden ko Alla jomirawo yidi der jonde meden gam kitan kita mako garay ka nyalde darangal amin ay chapande tati ego ya ki chapande tati e jewego wi e nyalde den gondo dow suudu pu to jippoyo gam hoccuki jawdi mako der suudu gondo to ngesabo to so ouro ciptore debbo lutu ko moy dabbutudo hisna yonki mudum dullayki amma ko moy dulli yonki mudum gam am hisnayki emi wi'a on e jemmare den yimbe dido fukkoto to dow leso go dum hocca goto dum ala goto rewbe dido e namida dum hocca goto dum ala goto yimbe dido e kuwa der ngesa dum hocca goto dum ala goto bandiraabe am do annabi Isa alayhi salam e wajjina en kakkilen to fi duniyaru hocca hakkilo meden har ngejjiten ka Alla e nyalde kita ko nyalde darngal bo yimbe jamanu annabi Nuhu e lutu nder aya chappande tati e didi annabi Isa alayhi salam wajjini en e sembe wiki siptore e debbo lutu bandiraabe am koyebi debbo lutu e dum ton jamanu debbo lutu wadi yidda fi duniyaru e bernde mudum gam sharel ko Alla jomirawo umri be burto gariri Sodom Alla jomirawo umri be dogga be jaato be kisata to be ngeejito en andi sharel ko lutu natti gariri Sodom e Gomora o neddo diskudo na sedda e mo wodi marle dudde amma sharel ko Alla jomirawo umri be burto Sodom ko batal be burto daki ko lebre go be burto daki sey limce de be borni tan gam non debbo lutu de bernde mudum heewayi imanu de usiptori kan jawdi di be ali e mo nyuma kash joni fu jawdi di halkay won don nai e bali e bei e gorode de fu halkay won don ko mi so o mi hocca ko gorojel gam iriri diga don o yawi umrore Alla o yegiti e nyuma so aki o hoccowa goddum der jawdi di be ali sey Alla jomirawo hitimo o warti jibare lamdam non o halkiri kanjum wadi annabi Isa alayhi salam wajjini en e sembe do wiki sey kakkilen e fi duniyaru to dum foda hakkilo meden ha ngarten be shiya imanu kalken bo debbo lutu gam non bandirawo am an tokkudo annabi Isa alayhi salam ndume fi duniyaru jogi bernde mada sey njofa dum tokkuda annabi Isa alayhi salam e bernde go gam annabi Isa alayhi salam wi fu giddo hisna yonki mudum dullayki amma fu dulludo yonki mudum barka imanu mudum dow annabi Isa alayhi salam to hisnayki gam non bandirabe am der yaadu meden du imanu dow annabi Isa alayhi salam to en geejita maana to en alu fi duniyaru hocca hakkilo meden har alen imanu meden dow Alla kalken bo debbo lutu aya chappande tati e jewe didi wi tokkube mo biimo modibbo pe fi dum wadata o wiibe dubatu dum woni don jigaje kauri tata do innani tokkube annabi isa alaihi salam e jamamu tofi dum wadata den annabi isa alaihi salam wi dubatu dum woni don jigaje kaurata maana do to duniyaru to yimbe goni don fi dum wadata gam duniyaru meden hande warti bo fi batu dum noldum gam hakkeji meden gam fi kalludum e karmini dum dum gadetin kanjum fo danta en kita alla gam nun bandirabe am sey gaden imanu e ko annabi isa alayhi salam wi'ata en do kulen alla alen waduki hakke gaden ko alla jomirawo yidi gam gada mayde meden ko nyalde darangal kisen daga kita alla gareka minon gadube imanu e annabi isa alayhi salam kisno mu alla jomirawo liloyi mu alla jomirawo wadi hisna duniyaru daga hakki e kita mako gareka nyalde darangal gam ko woni kisno min daga kita alla gareka nyalde darangal bandirawo aman hettinitto do hami jamma hande to amayi ko dum wi'a hande to annabi isa alayhi salam wartoyi gam kita moye wani ko mi wala kisna maada moye hisna tama daga kita alla gareka nyalde darangal gam fu be gada iman wi'a annabi isa alayhi salam be kalkay bo yimbe jamanu annabi nuhu gam non bandirawo am sey gada iman wi'a annabi isa alayhi salam mu alla jomirawo wadi warti ko mi wal kisindam gam kisa kita alla gare ka nyalde darangal emi do alla jomirawo hokkuma faamu dum der bernde maada enen bo gadube imanu e annabi isa alayhi salam emi do alla jomirawo dautane en imanu amin.